Jerry's Room.
Message selector.
Wenye mapenzi yetu kono penda nipende. Usije ukachanganywa na jebiji no pende. Nikate unonifunge na tende. Ndio sasa mbua kama kitumbua utamu zaidi ya tende. Macho sura ya kipemba ma baby. Wala umeniweza ma baby. Mtulivu una pupa ma baby. Miuno slow na mikono tukwa baby.
Slow, let me go, not to my baby.